Yeah. Yalla, wala buck. Yeah. Mogoni para jugu, galoni jaluzi. Segeni nyani sera ne maushi de man decourage. Deme ni sante nyuma, dusuni akili nyuma. Para uni fanu kera ne fe donko ala niche. Amana gele ya choko mina, antena mprese. Papa ni mama kunga barade kehe kudinke ikadombese. Nikona fere nube tumbana, mogo sewe ya kumklarana. Gouvernement mbago tene la, kote fengena. Ika ni kompare mogo shidela, ala mangla kanke keleni. Ika na envi mogo shila. Hey, ameo meo me, barake kadua unini. 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 Wake up and have a vision. Don't be afraid to lose. Live up to your ambition, believe you will succeed. Yeah, yeah, yeah. One day you'll rise up, one day you'll rise up. One day you'll rise up, one day you'll rise up. Wait, ameo, meo, meo, avinjinobo. Yeah, mfanta ndente dhukutia rodo na mabarake. Yeah, 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 yeah. Ameo, meo, meo, avinjinobo. Oh, oh, yeah. Mofanta ndente dugu diaro dona masebeke. Ameo meo me, barake kadua unini. Ameo meo me, barake kadua unini. Ameo meo me, barake kadua unini. Ameo meo me, barake kadua unini.
I've been in a boat.